Exclusive from ZambianTunes.com.
This is Nigerian Fingers Production.
Kenny Mumbova Alipe future Visa Mupaya ni junta Kone ni kaulako Kasi ni zawamuna Unena muzako Na weo mena makundela Mutima wanga limba I am a precious as a kasila Sanzi panchifu kwa chokunena Sanzi panchifu kwa chande Mutima Mwaza koma vela teweka Au kamu seo siti mazivela Kami usisha ni kanjala Uzama enda kutiwe kala Nishi chito yako Ndiye mwino kuchino chito ya mazako Kutima wanga limba Kifapa siku Kutima wanga limba Nivila hivi vapa siku ni kuhuza Wakari pako wasafuka Nivira ifiche Pina wakondela Wafela mushe Nivira ifiche
Upeteka pa maketi Uluisha future Pena ulinavana Wamuna na kutava Na malona yako Sia mapikika Umaesa Koma vimaka
Exclusive from ZambianTunes.com.